mochidongo tuba kubyaliko mwalo wakawina nyenya
nyenya
mwalo wetu wako sunda
sunda
mwalo wetu toni
okay.
Unene tenku wa waleti na ise na yo mkukunye dia wengu ita totia
totia
big shata twista ya ula kebele tempu ita ulito na kuteleka luli na kuita waduka
waduka
bebe adala wali wankuba kafe sika kakechisa oku kule ndiche jusa jao mozane ukambe jao mochezo kati tugende mko download zije live owa teke ko.
Yes,
but I know
it's a way big representing. Yes, band them to the fullest. Okay, yes,
Amma.
You be rabio kolanga, gwari mu center. Engeri ya maguru gone chuwato. You be weta kukaimba ka bend over. Ngo serengeta, babalabi wa mo vizigo ne tuwe meta cheva. Akaluru kagweka, mweno sector. Dance flow yonga kuinya basiga debo nabe geta selector. Slow track to be sanyeba heta. Nandi wanga funyo mchalo wange. Owe mpeta.
Amma.
Kuchenda bienze sirikuta. Nyongera mkwa. No bio pavio nasi kuto mubiri bobi ya buganga nani kusimamu na mafuta ngumori na doctor sinoka nike nyukuta uwa murugwala uludicha ngenda duta futa uwa mugisu ngende bazijoke chukuta mpangisanga nyonyi baby tunyumire futa engo megunda ngeno gano tio kusituka mweno tuwa kanze naze makakase ochamu kazukusa neye baseke kasera mweta lengaba kubidua kasese nevera mikuwa boy afazari wesese nemu kulabo kwa ngingambo bude uise abazole ya mkusoka kikasera batwe fase timsa that Mr. Tukio, I want you to report right now to the dance floor to a case.
Bata na ulida, enugu zikiza.
Zikiza.
Tuwaza wano kuchakala.
Okay.
Kofuna kofuna.
Yes. Obviously, you must be smelling a rat. Kuwachida bikaruga flow ya lumbidua swad. Liso king get a sniper. Bela kwa lati. Yuka wela bekuwa po mtai nobo gobulisi mati. Wenjo gela katika deji tuchidi wakati. Sawa ya machati. Student obileta mwaka mati. Engome tutemunga mkutogu wa chapati. Ama tuare gafa zore ya puni nao apakati. Kaka na kumati. Let's start to chat. Kutabile vyo ino kumanyanga na jinda mchisakati. Mafante mwela la musu binefati. Kwangenda baku wa luga flow musindenga muhabati.
Teka muka bikini tuzine. Gama mama tata fena tuzine. Teka muka bikini tuzine. Tuite yo, tudigide.
Yes.
Bata na ulida,
ulida.
Enugu zikiza.
Zikiza.
Tuwaze wano kuchakala.
Straight away miki represent.
Naboita.
Yes. Mkomi ono mtima kwa Bin Laden yosama. Eranzi ze kusekulide. Barua sama babigambo bingi mubutufu. Zevanta mabagala kukungu bage. Gatime ya sama. Ukweza lobo likoba kuita. Ukukuna mawembanjo yemi janja uchichi. Onka kenyama. Tuwale lidi guizo. Nevi okusoma tetu wakala manyago waka lulubesi jobama. Kambata bile muratu. Sibi achama muruga likiri ya si. Evi okukeke mama baby. Kaka nyabuti kastato sutama gwechirumia yetu ge over. Akwate kutama.
Okay. At this time no baboon forest.
Don't turn it twister.
Azin mikio.
Kwa sawa no kuchakala.
Yes, kekasina tusnepaka onka mula akatulio.